Lukka suura jawee nayi aaya chappande jawee jawee didi yaaki chappande jawee goee didi tokkuki yeesu ebender yaadu dow datal sei goddo wi'imo mi tokkete to njaata fuu yeesu wi'imo dilaaji e ngoodi gayde colli e ngoodi chaɓɓe amma ɓii neɗɗo wala to fukkoto o wi'i goddo tokkam amma neɗɗo on wi'imo moodibbo almi yaha mi uwa nyaako am taw amma yeesu wi'imo alumayɓe uwa mayɓe mu'en amma an yahu ngaajina laamu allah goɗɗo kadin wi'imo mi tokkete moodibbo amma almi yaha mi ƴama ɓe wuro am taw amma yeesu wi'imo koo moye jogiiɗo remergo fuɗɗi remuki e yeeƴo gaɗa wala ko nafi nder kuugal allah aayaaje ɗe e meta dow bayaani ɗum annabi iisaa waɗani yimɓe tato dow tokkuki ɗum ɗiɗo nder maɓɓe kamɓe mbi'i annabi iisaa e ɓe ngiɗi ɓe tokka mo amma go'oto nder maɓɓe annabi iisaa aleyhissalam e hoore muɗum wi'imo o tokka mo haananen bayaani ɗum annabi iisaa aleyhissalam waɗani yimɓe ɓe'e dow tokkuki ɗum go'o e go'o neɗɗo arandeejo aaya chappanɗe jawi e jowee ɗiɗi yaaki chappanɗe jawi e jowee tati wi'i eɓe nder yaadu dow ɗatal sei goɗɗo wi'imo mi tokkete to njaata fuu yeesu wi'imo dilaaji e ngoodi gayɗe colli e ngoodi chaɓɓe amma ɓii neɗɗo wala to fukkoto bandiraaɓe am en naniiɗo annabi iisaa e tokkuɓe mo e dow laawol mu'en yaaki urushalima to ɗum nangoyta annabi iisaa ɗum warama dow gaafaangal seeraa goɗɗo wari e wi'a tokkaymo to o yahata fuu amma en nani annabi iisaa wi'imo ɗo dilaaji e ngoodi gayɗe colli e ngoodi chaɓɓe amma ɓii neɗɗo waato annabi iisaa walaa to fukkoto neɗɗo o e nyuma tokkuki annabi iisaa um fii koyɗum to ɗum nanta belɗum e annashuwa iri ɗum duuniya amma annabi iisaa tabbitinanimo ɗo naam non bandiraaɓe am ko annabi iisaa aleyhissalam yiɗi neɗɗo o faama dow tokkuki ɗum nde o wi'i dilaaji e ngoodi gayɗe colli e ngoodi chaɓɓe amma ɓii neɗɗo walaa to fukkoto ɗo annabi iisaa e yiɗi neɗɗo o faama tokkuki ɗum naa ɗum fii koyɗum toni goonga o tokkaymo doole sey o yajjita ka belɗum wuro to o fukkoto e ko o nyaamata o waɗa ɓernde maako dow kuugal allah bo annabi iisaa ngam annabi iisaa e hoore muɗum walaa wuro walaa beembal ko resirde nyamdu bandiraaɓe am annabi iisaa e ekkitina en ɗo dilaaji e colli ko dabbaaji e ngondi to njooɗoto amma annabi iisaa walaa wuro ko saare ngam nder joonde maako fuu o waɗii ɓernde maako dow waɗuki ko allah joomiraawo liloymo o waɗa ngam non emo yiɗi neɗɗo o faama haa e enen hannde naa o waru duuniyaaru ngam o jooɗo o nana belɗum e annashuwa iri ɗum duuniya ngam non to ni en tokkaymo e goonga to en alu belɗum duuniya ko fii duuniyaaru haɗa en waɗuki ko allah joomiraawo yiɗi nder joonde meeɗen ngam hannde e woodi woɓɓe gartirɓe tokkuki annabi iisaa laawal heɓuki fii duuniyaaru e belɗum mayru ngam non to ɓe tokki annabi iisaa balɗe ɗiɗi ɓe ngi'i walaa ko ɓe keɓi sey ɓe ngaylita ɓaawo ɓe njoofa ɗatal allah ngam non bandiraawo am taa tokku annabi iisaa ngam fii duuniyaaru tan lallojum e ƴaɓɓoto ɗum amma tokku annabi iisaa ngam fii ɗum ƴaɓɓataako fii ɗum lallata waato aljanna neɗɗo ɗiɗabo aaya chappanɗe jawi e jowee nayi yaaki chappanɗe joweego o wi'i goɗɗo tokkam amma neɗɗo on wi'imo moodibbo almi yaha mi uwa nyaako am taw amma yeesu wi'imo alumayɓe uwa mayɓe mu'en amma an yahu ngaajina laamu allah en naniiɗo annabi iisaa aleyhissalam e hoore muɗum wi'i o neɗɗo tokkam lallay o neɗɗo waɗii sa'a ngam um annabi iisaa e hoore muɗum noddimo o tokka mo amma kayto raa hujja maako dow tokkuki annabi iisaa aleyhissalam neddo on wi'imo modibbo almiyaha mi uwanyaku am tawu do innani ko nde neddo jabi tokka annabi isa amma o tori annabi isa fi go wato annabi isa alayhi salam munyanamu o yaha uwanyaku mako tawu bandirabe am do e holla on don e sharengel nyako on mayi na lalle nyako on mayi e sharengel amma ko wiyata annabi isa do woni nyako mako nawi o yaha yuro o jodo se sharengel nyako on mayi o uwimo to wara o tokka annabi isa amma ko annabi isa wiimo ay chappande jewego wi amma yesu wiimo alumaybe uwa maybe mu'in amma an yahunga jina lamu alla bandirabe am ko annabi isa alayhi salam yidi neddo o fama ndewi alumaybe uwa maybe mu'in amma an yahunga jina lamu alla annabi isa e hollado fu ko libe mo ko gadube imanu e mako in yimbe be yonki wato e be godi yonki kire ata gam kambe mbibbe aljanna amma fu ganyube ngada imanu e annabi isa e ko yekitinta in yimbe maybe be kalkay der kita alla der hita jahannama gam be kebata natuki wuro alla ko aljanna gam non annabi isa wi neddo do de o wadi imanu e annabi isa o jabi ko annabi isa ekitinta to kanko biddo aljanna gam o tabititto ha abada der aljanna gam non o yaha wajinana wobbe habaru beldum dum bonon no annabi isa wi der ayare den do wiki alumaybe uwa maybe mu'in amma an yahunga jina lamu alla dum ma dum e holla en tokkuki annabi isa e huki kugal alla dum wonnata cerel ko wattu gam non dum fi gadete dum der jawdum e jamanu meden hande wobbe ngidi tokka annabi isa kuwa kugal alla amma be mbi'a be alay seto be ngadi wuro taw be alay seto danyobe mabbe ngala don taw ko bo seto be jayi jangirde taw amma do bandirabe am annabi isa e ekitina en tokkuki dum e huki kugal alla na ndir charel ngel gidden gam non en darata ko bonnen wattu seni ngaden ko alla yidi ngaden e charel ngel o yidi ngaden na e charel ngel enen gidden ngaden gam non bandirawo am ta wonnu wattu wadu imanu e annabi isa tokka annabi isa gam na an jogi yonki mada hakko biya se charel kaza taw afami dum bandirawo am emi do alla jomirawo dautana en famu dum amin neddo tatabu aya chappande jawego ego yaki chappande jawego edidi goddo kadin wi'imo mi tokkete modibbo amma almiya mi jama be wuro am taw amma yesu wi'imo ko mo e jogi do remergo fuddire muki e yejo gada wala ko nafi der kugal alla bandirabe am en nani neddo tatabo wadi niyya tokkuki annabi isa alayhi salam gam kanko e hore mako wari wi tokkai annabi isa amma rashara di mako go e mo yidi annabi isa alayhi salam alamu o yaha o jama yimbe wuro mako taw do be jabi be alimu den o warai o tokka annabi isa to amma bandirabe am to danyobe mako ko bandirabe mako jabaye o tokka annabi isa kamoye o tokkata ka alla ko ka neddo gam non annabi isa wi modo ko mo e jogi do remergo fuddire muki e yejo gada wala ko nafi der kugal alla do annabi isa wadi misalu tokkuki alla e demo kutiro nai bonon no anduden to demo wadi juude mudum do remergo fuddi tari ko taruki to ni mo yidi tari mako porto mbuda o yeyitatako amma to ha o yeyitake e murara gada lalle tari mako nguroto ibo bodata non annabi isa wi dum wontiri e tokkuki alla to ni en tokkai alla en geejito gada to en gala gedal der aljanna bonon no annabi isa tabbitini der ayare den do wiki ko mo e jogi do remergo fuddire muki e yejo gada wala ko nafi der kugal Allah do annabi Isa alayhi salam e tabbitina ko fulbe biyata do wiki dum hautata dogguki e nganshuki ko nyanyuki ko yede gam non bandirabe am sey doggen kita Allah e bernde go e gonga e lawol imanu meden ko holare meden do annabi Isa gam kisen kita Allah gare ka nyalde darngal gam non bandirabe am der imanu meden do annabi Isa penge ya gada pen alufi duniyaru hocca hakkilo meden gam to en gadi non en kalkai bo debbo lutu ye ido gada warti jibare lamdam ko dangarangal manda gam non bandirabe am eden tokkube annabi Isa penge gita gada gam fi duniyaru jabbotodum amma en tokku Allah e bernde go ko der torra ko der beldum en gada ko Allah jomirawo yidi der jodnde meden lalle se ko wala to en gada nun en tabititto bibbe aljanna Allah jomirawo walla en imanu meden ko holare meden do annabi Isa alayhi salam nyamre yeso yeso gam non bandirabe am eden tokkube annabi Isa emido Allah jomirawo sembidina imanu meden do annabi Isa alayhi salam kisno mu Allah liloi amin.